studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jame fulfulde altinere sappo lewru octobre hitane 2016 jena yamde soki do radio dande douanza sakirabe jottinono do kabaru ji dande yu umar way gallo on compétitivité kanko sansilier leddi Allemagne Angela Merkel onati le leddi meden di yogay halaji di fum jowiki kabaru yiru weren denagu kanya fa yottu yoko yimbel ben jata njolo ko jarta do sariya ko Angela Merkel holli tiwide leddi mabbe di waran wallude leddi meden di fa hande sa ha leddi meden di bubay holli tindi wide aswer jabbi nonde kanko jokko do bo dum won walde net no dirta asia no dirta sek a sa holli tawede mobile makko yabbi bombor to kidal to on do wattu fu o heddi le hen tagal ko odo gorko mayi tonko wattu jono gubal gal be no dirta asia gal be biye be kaja honjugul wade do hen jeewe yalla hebe ngoni tagal di do bonandaji yimbele taton keddiki len hewbe du barmi le hen wattu jono hewbe du ciutama ton dum wonono bonandaji ngadaade le aswer jabbi non de nokku no dirta sa hen kanne nokku goddo kasen no dirta tanas ben dum fu idum le region menako wattu jono kanko do no gouverneur goddo menako to holliti wid anda ka gobbe tiagal di do bonandaji secrétaire di wonono sembe kabaru di min jogini on do bette ande di batte radio di fa gasa bismillah modon e hedade kanko sansilier almagno noddirtel Angela Merkel kenyo o yottiki don diwoji di korato do bomako do wakkani dem hodata ton de holli tam wiede horejo leddi do ibe kay hore mudan wonno ton de bi jiddu non de du yogay halaji di funjowi ko wakkati jono bangal yiru weren denagu kanye ko sukabe jokol be njata dati di gal da do sariya fa hande kanko Angela Merkel o adni ki wiide be ngaram fa bade mali tiagal mudu do waran yidude yimbe el mawbe le leddi meden di kanye yimbe el almagno jodi be le nokobe fa kedan famtade kede Muhammadu Samaseku
wattu 15h30 woni ko lana diwowo chancelier Allemagne naati nder aéroport international Modibo Keita Senou horejo leydi meɗen IBK e ministry en e kanya yimɓeɓe heɓe laamu on woni silminɓe Angela Merkel wattude o jippino iwde avion de ɗon e ɗon kanko Angela Merkel e IBK jiido e ley suudu yimɓele tedduɓe gonɗonde aéroport tun fadde mabɓe yidude e jeeɗoɓe kabaruji joni woni goho kanko chancelier leydi Allemagne walla nder leydi Mali nden noon image raji kewɗi woni ko watta ñalawma altinere nde saabu waɗan kawrtal hakkude makko e sollasi en leydi Allemagne wonɓe gaɓɓe fadde makko yidude horeɓe dina en leydi Mali caggal ɗum woni ko kanko madame Merkel yidata e keƴaɓe golloɓe pabodiral hakkude leydi Mali e leydi Allemagne hande woni ko kanko chancelier iwata bamako yaade ñaame to Niger ton caggal hiro ngo IBK waɗanimako
caggal muɗum horejo leydi ndi o kañi Angela Merkel ɓe fu eɓe gonno yeeso yimɓe jeeɗoɓe habaruji ɓe dow majjuɓe politique e ɗum won ɗiɗo haalaji holli tindi wide kabaru yirwere kañe ko yimɓe ɓe bittata ɗatti ko walda dow sariya e ndenago le leydi meɗen ndi kanko Angela Merkel o adiki wiide wattu joni o leydi mabɓe ndi waɗanno wawi fu yalla mali an darono hoore muɗum no yirwere hani waɗirde ley nokko caggal muɗum ɗuɓe tottidiri hakkillaji no kaldale kawral ngal han tabirede ley leydi meɗen ndi keɗe ko kanko Angela Merkel o haali ɗum woni yeruɓe amen gomɓe to ortem to dow foccitago Mouhamadou Samaseku
gonko jatiɓe ne gadda ballaji kamin dewran ndun to ɓiɓɓe leydi Mali ndi mbawanta koye mun en yila amen e huncande hoore yirwere e kañe famingol polisaɓe banggal haɓugol bonɗereɓe gaɗoɓe trafikaku ñoguitiɓe gaɗoɓe ɗum trafikaku drogue en e si trafikaku goɗɗi jeeyaɗo leydi Allemagne woni laamiɗo fedde ikap nde nde mbila ɗum leydi Mali ana huyani golle mabɓe o sanne e dow yila leydi France temeɗen jeegomo e capanɗe jo sollas en leydi Allemagne ana nder fedde minisma gonɗo nder sal leydi ndi miɗen jiiɗi ɗum wadde bawɗe amen banggal rafi ndenagu goduɗo o minen taƴiri ɗum wiide wona sollas en tan mbawata wartirde jaam kambari ɗum min jeeɓaki fewi golleji talkuru jaam e deeƴe
sakiraɓe so gabbiddo bemal ame anndigal oɗo mbawi nettirto miijoji moɗo hello amen ngal min noddirta facebook kañi studio tamani hollitinde wiide wattu joni o bonandayiɗen gondi e wadde kasen le saha leydi meɗen ndi caggal komin kalni on wiide le puɗɗoɗo yontere ƴaɓɓinonde bonandaji gaɗɗi toon kasen ɗiɓe kolliti wiide ɗum won aswer ƴaɓɓinonde kanko noddirteɓe sek agaw sa jokka ɗiɗoɓo ɗum won waldede ɓe noddirta asiya nde wiyama mobile makko yaɓɓi bombore le ngallure kidal nde jaati le on ɗo wattu furduɗ ɗi bonandaji goɗɗi kasen matam ɗum won le région menakoɓe kolliti wiide won yimɓele bomɓe sumbu kañen je so nanni toon kere duji gonɗi toon ɗi yamɓe cuuti yimɓe wonɓeɓe mbari wonɓeɓe barmini toon du fa keɗen famtade keɗen Mouhamadou Samaseku
hultama wiide chek ag awsa massimbina wattude o iwle batu kakkude makko e yimɓele minisma e kañe barkana nder kam minisma to kidal toon chek ag awsa e kañe yimɓele gonnoɓe kawrtal ngal juuli wattu 19h sere kam minisma o caggal ɗum woni ko o nangui lawol fodde bombore nangude mobile makko fedde sima jaɓanadi fewi koɓe hollitata wiide dow bombore irande woni ko mobile makko o gabbiɗ horeɓe hoɓe fedde ACA holliti wiide kanko jokka fedde mabɓe nde e kañe ɗum kosuɗo yedda gali o massimbinamaya ɓe wajjibiɗin yo horgol waɗe salla famu mon hebe e kabaru mudun betel no fodde odo kabaru jon e kabor kewbe be anda ka fiido ivri gonbe le mobilaji nati ner guresa hen e tinas ben be chama do yimbe le gonbe tudbe taton keddige hen hewbe dun barmi jamara de holti wiide dun be do bonde de be ciuti yimbe le sappo e jeddo
tagal ko kanko sek agaw sawo yonki mako harbato ki dalto wattu jono gonbe gubal nodde tengal asiya ngal be bi hebe kaja honjugol wade le hen sabide sa jewi di do bonandaji e kanko gotan di do bonandaji pewna kanko nodde ten almu ag muhammed jado kabaruji walde semande o holliti wiide idum hani waderno watte fu faame yel hebe gon tiagal di do bonandaji fa kebe fam tade fa hande kede ko haali do hen do woni almu ag muhammed do facci tango muhammadu samaseku
c'est assassinat lâche de notre chef d'état
dan mile wiide masimbingul horejo sallallahu alaihi wasallam o jambi dawra do der kanfe de minisma kidal o biden tikiti so wona wattunde sek ag awsa yimbe fedde sema an woni na hawrutinde pelle barkan e minisma der kan minisma o woni ko bi takki e mobile mako bombore latido sababu mako ka wakat jun okay min jaran un jamjam tafun fedde famu hebede lati fuf kay golle bondo woni ko gollado min dardi fedde minisma fiat dabare sala yimbe le ngabe dido bonandaji ana ande bi nata e juude be tareddu no haniri
fa hande en birfitite bonandaji ngadi to menaka to ko goto seedi le hen o holliti wiide yimbe le suutabe tombe fu yo le jalle ni noddetengol im gaddugol be jeya wiama tiagal dabaji mabbe dubbe gonnonde yimbe le bombe sumbube so ngari tawibe ton wakkati jono so ngadi dido bonandaji fewtude e mabbe fa hande be kolliti wiide be do yimbe le ngabbe dido bonandaji kanye ngadi no bonandaji di dulle yontere jabbe nonde le leedi Niger ndi kede goto ko halido hen do foccitango mumini sendebu
yayi 3%
yimbe tatton be gonno do moto ngaji barama don e don be chami do baliki endu mi wawa halande on adadu yimbe le de be nabi sabi be kewino yimbe le jokiti be taykitiki wiide be bari ko heewi wonne do kidal no de teedo bo haba wadi di do bonandaji kanko dum wadi bonandaji fewde e d'accord bi be mali nyongiti be Niger sabi de be jogino moto ngaji le mobilaji be gardi e majje wadi de bonandaji e bundu burdame imgad dun yawti kulul jo e marfe chamuyan do yimbele garbe tan yanude dabaji mu yukasara maw
kanko gouverneur mena ko wakande min noddimo de o holli tiwidi dido bonandaji yimbele hewbe barmi le hen ko wi wala fu keddit le hen dun e tawede fu gouverneur o yaadiri wiide won yimbele suutabe ton
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sekirabe jurne dan jaylo do ne le kere dujito en puddiran do nyafinke dobe kolliti wi do ko yaati yimbe la chapande njoyon janginobe kanyen gonde famminede wakkati jonono wul wurde sila bernde worri ton le majjobe kolliti do goldo fammi gol ko ni faana mudu fa tare janginobe be kani famdino dido golleji ngordi goldo fammi golan hani wadde ton yontere se durute ngardan faado seguro sukabe robe jangobe kala siji sappo bo sappo gobo fa yotto sappo dido ko yaati sukabe robe chapande njoyom kanyi en kokkaton jenaari dile tekki yonternde wattu jono wala fu ko kokkirani do nyenaari di sonado gollino le hitaade dabbi nonde sanne koni faana mo dudu faade yalla hono sukabe kan hebirton yakawere kal musa ay ko ngatti len ko an yafa 1 million goto cfa be kolliti do no wad nodde ten club lumiere wonde do bamako do rondi dido gal musa daaji se durute ngartan faado siga sodo be kolliti wiide yambereji de be noddirta artistique et culturel dido yambereji puddi dum won aswer jabbi nonde wobbe dum noddiri dum semaine local fa hande be kolliti wiide dido yambereji ko yaata sukabe teme dido ma kantare le hen iwru le sarki ngaji jeddi goddi le lamu siga so odi e be gonde landina do ne bienal mangal kangal wadde do bomo ko do le hitande 2016 se durute ngartan faado kaydo be kolliti wiide dum gubal fiowal balon wongal to kayto noddirte ngal academy foot wakkati jono ben ngabbi warde nokku noddirte do premier division le leedi meden di le majju wattu jono kanko lami do ngal do gubal o fabirki suka be kaaki ko kani firde ton balon kanya fa yottu yo gangaaji e mayo ngaaji e ko nande mudu do fabiribe sekra bo ndi tindi wir sembe kabaru dum jogi no do bete hande di kidi ni kanko don sanseliere almagne noddirte angela merkel onati le leedi meden di kenyo o yehi du wo wari le nokko hollitam yede du yoga halaaji fu joyike bangal yidu were denagu kanyo ko suka jokkol be bittata wakkati fu le leedi endi Angela Merkel o addi ki wid leedi mabbe ndi waran wallude leedi Mali fa hande bonandaay dana gondi e wadde le sa haleedi meedendi jokka dido bo waldinde noddirta asiya noddirta sek ag awsa holitam yedi yonki makko harbaama to kidal to aswer dabbi nonde mobile makko yabbi ton bomboore dido bonandaaji ngadi ko wattu jona laami be gubal nodde tengal asiya ngal be kolliti wiide be kaaja honjugol wadde hen fa faame yimbe le hebe ngoni tiagal dido bonandaaji yimɓe ene taton keddiki ni hen hewɓe du barmi le hen hewɓe cuutama le hen ɗono bonandaji gaɗaɗi aswer ƴaɓɓinoon nde le nokku noddirteɗo sa hen kañe e tisban ɗeɗon nokkuli ɗiɗi fof ana le région mena ko kanko gouverneur gonɗo to holliti wiide fa hannde annda ko gomɓe caggal ɗiɗo bonandaji sikiraɓe min jowti on sanne heɗade heeƴoji amen ka fa hannde kedde heɗade honno andirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam